Njalo mangicabanga indlela ebesiphila ngayo, angisoze ngakhohlwa ngayo. Sohlale sinikhumbule kha, ngathi nisazobuye kha. Impilo ayisekho lule kha, nomama njalo uhlale kha. Njalo mangicabanga indlela ebesiphila ngayo, angisoze ngakhohlwa ngayo. Sohlale sinikhumbule kha, ngathi nisazobuye kha. Impilo ayisekho lule kha, nomama njalo uhlale kha. Kunzima ukholwa ukuthi angeke ngiphinde nginibone, kodwa emaphupheni wami ngihlale nginibona. Sihlezi sijabulile, njabulela ukungibona. Ngelinye ilanga nake nafike nangibonga, nanyamalala ngathi ngisazophinde nginibone. Mina ngiyanikhumbule ekhaya, sohlale sinikhumbule ekhaya. Kusale kunahamba ekhaya kusekho nokujabula, uNkulunkulu ansikelele nilale ngokuthula. Ngiyazi yebona nakwelizayo sojabula, uphume inzenze nosizo ihleli sijabula.
Nibambisane nami, angisaze ngabalahla abashana bami. Kuluza wabo ukhona ubambisane nami. Ngiyabonga iNkosi uJesu nokubele nami. Thina sanikhumbule khaya, sohlale sinikhumbule khaya. Ukuhamba kwabanele nami manje angakholwa. Mngcono kwaNkulu ngoba yena wakhula. Ngiyakhumbula ubanele zama ukukhuluma, engakwazi kwenza lutho ehlulwa nawuvuka. Wabamba isandla sami kanti sibambe kokugcina.